mopa Dege kage ukabundi Oya we Mapenzi, mapenzi yalipe sababu Lakini bado waliweza survive Laga ni kupebari sasa mekua Mambo ya kutesa lana ya juu Hata utoke na danga Hata utoke na baba yangu vya Hata utoke na dango Hata ugeuke uwe chawo Ya nini kupena ngene tinene kuroga Ya nini fosu nipene atujazaliwa pamoja Mapenzi mibasa nyenge kupaisha shoga Awezi kupanda embeli jekuwa taboga
Wani kuwachana shingapi Wachana begani Wani kuwachana shingapi Wachana begani Wani kuwachana shingapi wewe Kuwachwa begani Wani kuwachana shingapi wewe Kuwachwa begani Mchezo ya nuhiza zaidi Labidi uwe na pesa ili uwe faidi Doma na sishangai eksi wangu wali nikata Wengina wali kisapenzwa na shinanja Mapenzi mapenzi uchezo tani wabuli Wala nesigo sige nkafanya mizukuli Leo yupo kwangu kesho kwa juma Mana siyawezi mapenzi na uma Kwani kuwachana shingapi Wachana begani Wani kuwachana shingapi Wachana begani Wani kuwachana shingapi wewe Kuwachwa begani Wani kuwachana shingapi wewe Kuwachwa begani
Anatumika yuko biz Achana nae Anadanganya na chip Temana nae Mana mapenzi ukaidi Wenye pesa ndo anafaidi Kwa dada mjini squeeze Anapenda pesa Kama una watakupelekesha Tumana na chuna na unabora kuvesha Kama ufundi kakapeleka veta
Kwani kuwachana shingapi Wachana begani Wani kuwachana shingapi Wachana begani Wani kuwachana shingapi wewe Kuwachwa begani Wani kuwachana shingapi wewe Kuwachwa begani
London boy, it's Divo, it's Gini I wear beat at the boat You sell me your money, you land it with the boat For the winner man, sell it, yo
Worldwide intellect
You sell me your boss in Max One pay when I'm with them with Zola Puss him super I wear my name, ya boo Soon I catch ya Killer
Wani kuwachana shingapi